simama kileleni. Nimpe wimbo wa Bwana kwa ujasiri nitaimba, sitaogopa. Nasimama kileleni, ulimwengu usikie wimbo ule wa ushindi, nao waimbe. Nasimama kileleni, nimpe wimbo wa Bwana kwa ujasiri nitaimba, sitaogopa. Nasimama kileleni, ulimwengu usikie wimbo ule wa ushindi, nao waimbe. Sauti zote ziimbe zikimsifu Bwana, mataifa wasikie wajibu wake.
See you.